Asem breni onua ebre aso se betie enkwasem bia obia bomade ase obefro bibi oben o na wase wase enkwasem ebre edu e osomfo akwaiford enam ne mmo echa asemi bomade ase obesi utrasi enidie mu na yabompai odofo no mabohu fo oma edawasi Mbe yu wa ye kamfo. Mbama ukesi yeso. Sasa uye mpaibuti yifu ija. Unchayi na kre inaba. Rade bra mbaya kradu se. Ibe ti yu asemi. Kwa ya juni inado num. Peshe wa sumbre nasi. De yu wedi chwe yu asemu. Rade se. Ende ubini wa. Yu wedi chwe no. Bina juni niti asi ni biu. Nafo krisu se. Nekra. Ene na chenkwa. Onia, besawo, the throne of grace, adum ayengwano enim. Na, ene dire no, approaching the throne with confidence. Se ye din nami yo, eko adum ayengwano enim. Oya, No true, he before whom I shame no me and no crying say. Say, call Adomine when any man. If I say, ye day, and I'm your near could draw a decor. Say, I say, would be a call Adomine when any more or the name your air choir. Now, as I say, you won't in us will be. Then you know, you won't any say, ye did say. Onyankopon na yekọ nanim no ne suni bi eye se oya hotoso onyankopon na oyo bi a se ohyew ba ebem our God is a promise keeper na ade ba kwa mehu onyankopon no ho ne se onyankopon oyo odo na ehumobro nyankopon ofata na ese no na ye na ho hoafo a se ne ma eba ne nchen bebisa ne bibi na oye krado so se se ba obebwae eso se me no mu bisa hwe mu se jane bibi na se mu bisa obeye amamu. Mini adofuwa witibi. Eyemi anwafuwa pa se nyan kupono. Oni huyambo. Na mihu enya wasi wedini huyambo da. Ewe bro fra Abrahamu. Okachure yeja Abraham se Friwo de fie na mensuma wo na me chiro bibia ko yanze wo hene jem fie ho na ne ade na bibia no wo no na abosom sam ne nyoma wo nti no yo Abraham kuto no obi a na ne mafra bem no ni na osure urade do nya me fre no weni ni hwa moda Nibebe bribe kase hain. Ofra Abraham no. Echei. Hade nina nariri onene kwe. Obano che asana uwo. Unyami nim dia oye ena oye maye. Izanse nyangu pono oye. Oye promise kipano. Na niya okano ni sunubi. Eye se. Wankasem. Na unchantro. Si yenya butre na ye jinidi. Na ye jidi ya mpara sesu. Oye ma Abraham. Yansu obayama ye. Nubebine den. Oba jokopa. Hey. Jokopo bre. Obre ye pa. Ano anzo na. Oya dadafo. Bani nini ne munu. Onyakufo indini mwia moda. Ewe Isaac. Isaac. Obrey. Kwa ni yiri na woba kuya ya kama asemi ya. Nani swache. But a brace him no. Mnyakupon shen weni minyam. The Bible say, it sounds like Isaac didn't know who to Mnyakupon tinu. I said, no, ma, Isaac ye kasi. No, sansu e ye kasi. Kwesi se, o ye kasi pa. Na mpembe brenu, ayana minu mienu, aya, yetimi, ekase, eradi shirami, Abraham shira, Isaac shira, yuko pisha, ahane, yetimi bisa. Ba muma ya mfa, adibi ya mfa tuhonshe. So se, kwenye Abraham faswo, nani nyami nantie, na, washe ni bose mama uba. Nevidi ebe ima eno. So ye wa ubiti miya chen. Na dairo honi se. Na ba wabeti na nichenu. Chwese mse wakone hon. Ama onene uba ayefe nishme. Na boshe bana ye Isaac no. Omame ehu na wase fa akura nsu sako ba fori mami masa ehu a bebe sase so se ko betu sa na monana ye ne breed ye because onya me o chire ho ana dia dia but it sense ta onya ko pona no ne ne nam no oyey promise keeper no no share ne boss o di akura ne be ma no. That's what the man in Tino says, Sansa for Bonap far for him, Mamma. One carry. On your corner corner. Before I dress him, no, but you want Anna? Mahoche. Hanu here would be a walk who could draw. Oh, you know, quaffle. On no, almost with ja, a muffa a second, a muffa in sue, a muffa be beara. At your master say, Jenny, in a way. What I, Mr. Papa say. Say me tap papa me no come back for you. Na ya feja, ya fe nyina, ya fe sekan, ya fe nsu, ya fe bibia say ye. Na bo na ye de no kobo afore no. Eh no wo. Oh. Na se wo ana oba oye boshe ba na onyakopo de na mawo. Na woruko obode ye fa se wo betu ana maso kobo afore no mpo. Na wa bra kura ne nim, na kura ne bisa say. Na abo na ye de kobo afore no wo. Na ubisano uhuru kwa bafu osi onyakopon ba kire we na moyo se Abraham e yobi a na oji onyakopon di wo se asi the Abraham trust in the character of God, his character. So onyame ne character na se and his promises onyame wo subi a onyakopon wo subi a nya waka na waka osi mini nya mini. Mini Alpha, mini Omega, mini Fitiase, mini Wee. Onyami Pierre Nuo, Ajiminko, the minimo Biara. Sad Abraham to Sanamo, no Nimo Biara, no young Krupon could tow, and on you know. And tea. O Frere Aqualano, or ye be even of Faqualano. No Frere Aqualano, or then a 2 inch train as I be a Catanini. Na opeja ne ne hwesoro asuja una odi mami osi mi san faru ba for yema ho opeja sika na no si emfa onsa bofu bi emfa onsa nka akwara no hwe o shani fa ho no na fita ani aji na bo ho bi afita otie dua masa senyami ekas odi odi nam yo na otu na mo onyami mu na uno onyankopon no se nyankopon na me kọ ne nchan no. Or your promise keeper God. Oh, Master, be a raw here. Be a obey a man. It is your quiet knowing, but I see I didn't know you. Near who could draw at the call, Adam, I am going in him. Only a nkwa sɛm na ba wo nkyɛn tom fa kri sɛ wokra gye nkwa a akɔnya wo hɔ ma wo sɛ Awurade Yesu Kristo ɛna meti w'asɛm ɛfa wo sɛ mekora ɛne magye nkwa Awurade hyira me Awurade ma menya nhyira Awurade ma menya nhyira Awurade sɛ wopi a ma menya ɔyera bada mafa wo sɛ mekora gye nkwa a menua gyidi me ye se onyame sɛ wobɔ no akoma mu a sɛ Awurade mfa amfo sɛ ɔkyɛ wo Awurade de bɛkyɛ wo no wate wo ho afiri deɛ a ɛnte ho nyinaa asɛm ɛfiri ɔsɔmfo Akwa Hayford ɛna mena mu kyɛ asɛm yi na ɛfiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ wobɛ sɛ wohwɛ kyerɛ kwan a Lifeword www.lifeword.org a wohwɛ a wobɛ nkwa asɛm yi ɛtie kasa bebree a wotie a wokɔ a Lifeword Cloud wobɛhu saa nneɛma wo nyinaa nsɛm nyame asɛm a yɛkokyerɛ gu hɔ sɛ wobɛtie na wonya nkwa Awurade so mama nkwa no wama no mbosoɔ wama wo mbosoɔ yɛmehyira wo sɛ woyɛ aso no a wotie nkwa asɛm ɛyɛ m sɛmfo Akwa Hayford bio telephone number ne 0244-86-9499 abɛfo mfidie so hayfordjackson@ymay.com And as a Lifeword, www.lifewordmediaministry, Ibiara, actually, why being Bia and Ojibu betting me, Ebisai, MC, and I'm a couple of dons also, a man boy, Yamisha, Baba, and Quasembe.